wakina no mutima kwange linda linda na kwagala nyo sagala obule linda kulabo bala na basajja balala ato bagamba nti sirina lugendo wagenda no mutima gwange linda wamana mwe mulabe ono muwala nswaza nanga nswaza agenda limba munachuka linda nkwagala n'omutima gwange ebyokugenda tebyandibadde songa naye wagenda n'omutima gwange linda olinga ntadde ku musalaba gw'oli eryoseka ndyeno ntuyana ate omusajja gw'olina kala kulimba naye ekyoggwe tokimanyi linda jjukira amazima we nakusangira luli linda wali bubi ne nkuyoolayoola ekimbonyabonya no kyekikiirwa kuba nti nno nkwagala wagenda n'omutima gwange linda linda nakwagala nnyo saagala obule linda kulabo pala n'abasajja balala ate obagamba nti sirina lugendo wagenda n'omutima gwange linda nafuna olugambo nti wayonooneka dda kati watandika n'okunywa ku mwenge munesigala omisa wuyo mundongoyi linda diya wali otya katonda ne mukkanisa ogenda kati wuyo osiba mu mabala amulabyeko kala mugamba nti nno nkyamwagala yenno nsaba mbuuza ekyakupaasa kyeki ebyatutabula nze ndaba temuli bino ebibuuzo bye nnabuuza linda ovaawa munnaffe wasozeewa byakutabula wayombayomba nopaala n'agavubuka katoli eyo nsooza munnafonjerega bulima lw'okulwala oludde gye ndi nedda linda olimba wagenda n'omutima gwange linda linda nakwagala nnyo saagala obule linda kulabo paala n'abasajja balala ate obagamba nti sirina lugendo wagenda n'omutima gwange linda yuzi lwe nayitayo wankola ekigambo wasindika agavubuka ag'okukyalo ne gambonyabonya ne ganjiganya nga nadaga linda bandikisa amafumu n'amayinja nza talina musango nkimye muntu wange ekimbonyabonya nno kyekikiirwa kuba nti nno nkwagala mwajja ne pulaani yakabenje yali yakunzita ne munnyambula ne njiwa musaayi ne njiwa nafandi bwereere linda gamba abantu mbonnabbe mbaawo linda nakola ky'okunzibisa embaawo naye tofaayo byonna bye mwankola kasita nazuukira saba tuteese linda wange ebiri byonna byaggwawo linda mbivuddeko saba okomewo oddemu okusaba oddemu okwagala katonda linda kana akayimba kakuyimbidde yesu akwagala yafiirira gwe yakugula musaayi buli eyava ku yesu yesu akyakwagala